umbuzo. Ngakuba uJesu weza kulo mhlaba ngenxa yakho. Kumbe mhlawumbe nomuzo othi baningi abafanele ukuthi weze labona anesikhathi nabo nokuyinikela kwakhe kubo kunawe. Ngitshele slow. Ngakuba uJesu uzele wena. Angikubi ngele ngomukele ngosina fresh. Ngingusibonwa Bhithi Ngema ongumlomo kaBenedict weChristianity Works. Umsebenzi omkhulu womalusi wezimvu ukuyigcina ziphephile nokuqiniseka ukuthi zinokudla namanzi anele. Kuwo wonke lamakhulu ngamakhulu eminyaka, ilona lihlahlo lomsebenzi wakhe lolu, i-job description. Into emangazayo ileyo ukuthi wayefaka impilo yakhe kwi-risk ukuze asindise yodwa nje enomdumakhanda ze ingadwengulwa izilwa zentaba. Kumbe abaphangi kwesinye isikhathi nala khona iwele kabe weni bese kudingeka ayigcobe ayelaphe. Kunzima kethu ukuqonda lokhu, kodwa selokhu uluntu lwaba khona lwaqala ukwelusa izimvu. Iwona umsebenzi lo womelusi wezimvu. Ngakho umelusi omuhle yilo osuke ekulungele ukwendlala phansi impilo yakhe ngenxa yezimvu zakhe. Sokulumbe uJesu wayesezidlweni enezoni eyiningi emzini kaZakewu, umqoqi wentela oduma uthumthelisi. Ngoka Luka 19 verse 9 no-10, uJesu wathi kuye, namuhla insindisi ifikile kulendlu, lokhu naye eyindodana ka-Abraham, ngokuba indodana yomuntu ize ukufuna nokusindisa okulahlekileyo. Ukhombisa lapha lesenzo somalusi omuhle ophumayo eqede athola imvu elahlekileyo. Abantu bebengamlindela ukwenza lokho, bamgxeka ngokuhlala nezono. Futhi kunzima nakithi kukuqonda lokho, kodwa yikho kanye uJesu aqhubeke kwenza iminyanga eminyaka usekulokho nje. Angikaze ngiyicabange mina ngingolahlekile, lokho kwakungihlubula, kungi-offense emoyeni. Kodwa nilathizeni, ekujweni komoya wami ngangikwazi lokho. Sonke siyakwenza lokho, ukuthi nje asifuni ukukuvuma. Ndodana yomuntu ize ukufuna nokusindisa okulahlekileyo, uJesu ke lowo. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Lezi nkulumo singayithola nge-WhatsApp audio. Okwakho sithumele i-WhatsApp kule number 067-706-0077. Angiphinde, 067-706-0077. Asibonge.